baby.
King, 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 and you know it.
Now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, Sula 20 TBT. When I bought, I bring it back like a TBT. Missy pop, but na rom card DVD. Watch it go viral, VCT. Mastudio na mbiko na dhani metokia visiting. Hii hata watu wakahawa, watati. Na wale wakupenda chai, washati. Wangapi, washa eat. Juku na venya sikia sauti solo na dayo mekali wa chapati. Dondo plus, bombo clat. Kuna venya hizo vitu mbili budas, jai mix. Pointing, pointies. Sai kuna venya niko na mapande ya feelings. Peso toss nigga, na changa shilling. Keja convertible nilibomo wa ceiling. P.A. unadai ni kujenge. Nda kujenga aje mtu wangu na Buddha wesi building. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, Sula 20 TBT. Tuna shafo Arsenal, hii ni rifle. Chelsea, Man U, nini rival. Endo ambia Mariga, nili buy ball. Kuna dembu nasikia, ana die ball. Chiga is wavy, hii ni title. Mr. Hunger, hii ndo title. Na kwa church ni kingia pastor, because hile za holy shit. Mini Bible. Hisi loko, nane ndio logo. Watizedu wanawika da, na si bongo. Si tunawika rap, na si costo. Nilikafunga, na si leso. Slam boy kibera, mini ghetto. Lorenzo, E-Class, mini Benzo. Wana niogopa, hold up. Madijona niogopa, Buddha na Missy Kenzo. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, Sula 20 TBT.
Oh boy,
oh boy.
Nimekuwa ambassador bila kupitia CBD. Oh boy,
oh boy.
Wanadai nilifika pa juu Illuminati ati CBD.
Oh boy,
oh boy.
Yule boy kwa na line smoke kwa kichwa nika nimeva kofia ya Codeboy.
Oh boy,
oh boy.
Nikipita kwa mta yako nafuatwa na convoy. Hey, I bring it back like a chorus. Mwanaume ni akili, punguza thorax. Hii ni noma, hii si choma. Hii ni before full stop, hii ni koma. Hii ni kakwa kitanda for 8 years mtu wangu bila kupona. Hii ni koma, P-R-Z. Mpaka kwa shule squeeze round this itabidi mmeni soma. Na bring it back like TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, Sula 20 TBT.